Sokile lo yoke yu Nanya kobokolo ilanga tuluna Sokile lo yogaze Nanya kobate la falala ya bolingo Nanya kobate la ilanga tuluna Nanya kobokala mama Mwano yotobota Ote malango me miu Nini na kosala soki na zangia Mokili se dezade Natika limo zemba na kobima na nanie Nani akobakala Yelanga tolona Nani akobatela Oye oye Mwano yotobota Awayoke ye re Awayoke ye 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 ye